Akulula ungena othando nolusha emva kokudivorswa uma uyisingle mother. Uma ingane yakho kade iqhele kumzali bese ngathi seduze bese yaziswa ngophila nabo engabazi. Kungebelwe kuyo ngizoqala impilo. Umuntu angeza kanjani ukuthi ingane zibe sesimeni esihle ngenkathi engena obudlaleni obusha? Sithanda ukubeka amava ethu ngalolu daba bese siletha ukubuka komqondo wengane yakho khona la ohlelweni ezomndeni. Ungabusalokotha kusuka. Bengelele ezomndeni uhlelo lakho lulethezeluleko eyiphathekayo ngabaka focus on the family. Sithola umbuzo kumama ofuna ukwenza kahle enganeni yakhe kodwa khona lapho futhi ofuna ukuqhubeka ebudlaneni obusha. Ubuze wathi, ngingowesifazane odivoziwe, ngenze njani ngengane yami ehala kwasani ewubungani nanoma ubani omunye omusha empeni yami ngisho nobudlelwane bothando obuqalayo nowesilisa? Indodana yami ayifunisa nhlobo ukuthi ngibe ngowayo nabanye abantu. Ngingamchazela kanjani ngalesi sikhala esiba sebudaleni sowesifazane ukuba benayo wesilisa empilweni yakhe? Wayengafuni noma mbono wesilisa phambilini okwasekhomba ukuthi izoshada impela naye. Ngaze ngayeka konke. Isinqomo simile singebe ngesilula. Kodwa ungazenza zithi ukuthamba izinto uma uzoyibuka ngeso likandodana wakho. Kuyimvelo nje kuyena ukuba angafuni ukubona bhulukwe eduze kwakho. Akekho ongavala isikhala sikayise ngokomqondo wakhe yena abona ukuthi wena yilokho kanye ozama ukwenza. Ekukhulumeni kwethu nabazali abasengile abasuke bengena othandweni olusha, siye sikhuthaza ukuthi bangasheshi ukusondeza izingane zabo odabeni kuze kube seliphothulelwa ukushada. Kungenjalo ezinye izingane zingenomkhuba wokusondela kulo osuke usungena naye othandweni bese kuba ingcithakalo uma lolo daba lothando loyo laba nenkinga kungakafiki emshadweni. Lokho kuletha omunye kumuzwa wokulahlekelwa isibili enganeni. Nakho esingakululeka ngakho. Esikhathini esizayo, uma kwenzeka kukhona oholeleka ungena othandweni naye, ungaloko uthi ufake ingane yakho kuze kube sekusesigabeni somethembiso nomshado. Kuleso sigaba, uyodinga ukuxoxa ngokujulile nomfana wakho. Ngiqinisekise ngothando lwakho nokuyinekela kuye, mtshela ukuthi uyabona ukuthi akekho noyedwa oyovala isikhala sikayise kodwa ngoba umthanda kakhulu umfune nendawo emndenini naye. Futhi yenza kahle nje, ungaphuthumi ukumethula lobudlelwane obusha, ungacindezeli ukunamathelana okusheshayo phakathi kwabo. Mhlawumbe ungaqala ngokubahlanganisa ngomdlalo owaziyo ukuthi indodana yakho iyawuthokozela. Ungaba yibhola, mhlawumbe ukuyishovela ibhayisekile bathi kushovashova ndawonye. Phezu kwakho konke, kumele uyibuze ukuthi le ndoda ongena nayo othandweni uyibona ikufanele yini ukuba indoda engaba namava ukuba ngibaba enganeni yakho. Indodana yakho yiyo eseqhulwini kulolu daba. Umele ukuyibuza phezu kokuluza uthando ludla magalana ukuthi ngempela le ndoda izokwazi yini ukuba ngumzali kunye nawe kulo mfana noma indaba ingani nobabili kuphela. Uke wathi ukhona owasungena naye othandweni phambilini kodwa indodana wakho walukhasha kwagcina kuchitheka imbiza kulani namasi. Kusemqoka ukuyibuza ukuthi kwakungani ngempela kume kwenziwa yini. Ngakube kwakuluvalo nomhawu nje ukuthi kunomuntu ozovala isikhala sikayise? Kumele umlisa wayiveza ngendlela embanyana indodana wakho. Impendulo kulo mbuzo zingaba nenani elikhulu ekukusizeni wenze iy'nqumo ey'fanele esikhathini esizayo. Uma usenembuzo eminye kumbuthanda ukulixolela ludaba ngokuthe xaxa, sikumemela ukuba uxhumane nomnyango wezokweluleka wethu lapha e-Focus on the Family. Izisebenzi zethu zokwazi ukuba zikusize ngocingo noma nge-email. Sengaphinde futhi sikuxhumanise nama-therapist angaseduze nawe. Shala kule nombolo 031 716 3300 kumbe ungene ku-safamily.co.za kwesiticofo ku-counseling link. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo, sisihlabelisa phambili umndeni wakho.